jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare jagum lewru novembre jenna yambe suki do sidio tamani miden tawale maison de la presse do bomoko do juttino no do kabaruji di yumor way gal kanko no docteur mamadi keita wonto oggi jande to tagal ko bonanday di gonde wadde lele fol sa hingel kanko ministre commune do kabaru kaborde lele di france ni france parli on wonde wadde jahol mako lele fo gol fo e mangal mudum kenyam wonno do bomoko do holliti yid nyaloma hando tidalaji di an mawni sanne lele fo gol woni darne radioji to gawoto yalla jam e deedaran hewtele o don nokku imadraay dibe ton amde 2012 yottade nyaloma hande no be kollitiwdi dum mawni sanne o ngara famtaade do e journal gal wattu jono min giltini micro jamen di honno dene mollije den gonde heewirde sanne le galluje de dedo dene hodo fu dum warta nafude ko nayiri bangal cialal dum do ngara famtaade do e kabaruji di wonno sembe kabaruji di min jogini o do betande di bismillah modon e hadaade kanko lamido kabaru kabarde lele de france dino docteur florence perlion wonde wadde jahol makko lee lefol sa hengel fo e mangal mudu talataare kenyom wonno do bomoko do le majjo yide horejo leedino ibrahim boubacar keita yogay halaji di fu njowi ko wattu jono hono de tikani wayl trede kaseno be kani fotorde e gube de lee lefol sa hengel fo e mangal mudu holti nyalom hande tit alaji modu gonde matede wodi gol do jahol wakati de ko batto soldat sibe chapat en yo mali ko be mbara le sa halidi mali de fa kebe famtar kebden momodou samasiekou
Florence Parly ngondo e dawol le sahel ngel gila nyande altnere nde sinimnama nyande taratara nde gabamhuga wonande kanake ledindi Ibrahim Boubacar Keita dawol chanangul hore e alhali metude bangal iwgol chapande nayo e jeno solo sabbe ledi mali e mangal pade ledi France goto der sahel ledindi Parly holiti wide sikki wala kabar nde nagu wona fe hunde yafunde o memi dun hala holitingol mette jamarande fewde e kabitibe lede godde der ledi mali holiti wide dun do na famini jati bangal alhali kasaraji di ka fahande e wimako habo tirusu yako o yo habo kando humcende hore wattu juddo o beedi hen dun wiide wolde endataki tan bangal haboji yoga ka dum fu fetoyde Florence Parly holti wiide won ko yaari yeso jati bangal halku gol kaaki kaborde nyande kikide altinerande wonande larmi mali le d'accordé waybebe ko burata bonde dum fu yo so yimbele mbati terre bangal habo beedo tirusembe holti ibika wiide yela leedi France fa hande sembinde faaba mabbe fewde e leedi mali ko memmi kaado hala yo holitinde imadraaji di leedi France wondi yalla pawatobe leedi Europe be na jaba nildude kabitibe en kertabe li sahil ngil yalla be do na faabo fa hande kabatobe leede gonde der sahil ngil fudirde larmi mali gubal etat islamique to Niger ton anditi wadde hipugol do indeliman latingol sababu chapan inayo injeno solla sabe lewru fade odo bonda o chapan inayo solla sabe mbaraman non e lehibgol jadinkobe e badade kewrul leedi Burkina Faso
wakanda mo wonno wadde yilaru makko ndemo yettino le lamorde Burkina Faso nokku no dirte do waga dugo kanko Florence Parly o holiti wide imadraaji goddi kasse ngaran wadde le kewrul hakkunde malli Burkina Faso kadi e leedi Niger di wattu jono yoga andabe kay kolitiidu wajib tan sira France nawtiro kasse ndiwoji mudun teddu ino watta du so heba fewte dido golle li le fo gol fo e mangal mudo kede mo kanko Boubacar Boku mo andan do kabar politique sanne ko mo sifi do hen fa kebon kabaruji ko wolle leedi mali fuddo hejoji sijo tamani ngabbeddo whatsapp bindo sijo tamani fewdo o don numero chapande jeete jeegom chapande jeegom e didi chapande jeete jeete chapande joy e go o ko sakiti ko foli tan wede gube kabato de be gonde weltinde balal kase wiama do bele jatu gonde mater so be kabo wattu jono yimbele hewbe kanye cedi nanne cagiti efu robe lan pabo be no dido gollije gondi kanko no dirtede Boubacar Sangare yo gollo le fedde no dirti ISS o holiti wiide wattu jono be gonde weltinde balal wajibu de sina jewto yalla no robe lbe ko de mudde kan watte no toray di kan sakirede kede mako bo sifi do heddo faccita ko Ali Cissé
sabamu waji fa hewi ana wawi wadde so rewbe bane rewbe ana wawi wallude gube kabotobe le sahel tobe habari rewbe ana wawi wallude yare yaso dabere ngaji di gouvernement o bami bangal lena ko hani hulede tan woni fati be beydo e de gube kabotobe ngombe le sahel tobe fe so fe hune wala to ko ilo dirbe hande e be yebbe kilaji ngondi todi kolludo debbo aya honen kanyum woni tampudo kanyum woni gattetedo e di ndoji ana hani itedo to dum ana wawi wadduda cidala modo bangal darne mabbe rewbe ana jogani dabere ji fa hewi bangal sakade e habure yimbe bombe
radio ji ana jogi golleji mawdi ko nayiri bangal fa jam e deedere hewte le region gawobe kolliti wiide wakkati den torraji di mata tonde le gallure ne wiama radio ji di imadraji mudde mawni sanne goldo landol min gadi do fewde yimbe lombe tobe kanye lami be dido radio ji do tayde fu kambe lami be radio ji di kabe kolliti tiagal ko lamu wirfitile de do galluje ko wala ko fu ko fabiribe ton kanko Imrana Kilumay gaw kanko ni mo nelat amen wattu jono to gawoto kedde ko hibini min do faccitan Mamadou Samassi
ewde fuddugol bone o warde joni min pammi wiide min jaati woni nuygal kala ko woni hewtagol jam e dewral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi non woni ko sefiri kanko directeur radio nata to gawotun e wimako radio ji gawuɗi pabiki sanne hewtagol jam e dewral région o Ousmane Abdoulaye Touré
même wakkati no yimɓe bonɓeɓe wari gawone ɓe mbi ɓe jiiɗa yiide a radio ngaji fe goto le gueyndi radio ngaji ɗi woni jottinoji kabaru laamu o e société civile ɗi jogui nafa mawɗo le aduna sa yii dogotoro awone hinnike golle mum wakkati no bombe wonno to ne fu sukaabe immi so dari modibaabe jangini yimbe kawral e kaldal radio ngaji wadi ko waaji
le rol yo halaji di jamare gawnde jabani jati be do jetti sanne kambe gollobe radio e le ido imadraji di bi ngadi di
le radio
ngaji ana jogi teddangal mongal le wuron kanji wadi so burdaabe balebe famuri be ngadi ko e baawi bangal yottinde kabaru ngaji be pami du leedi ni minenje leedi ni waaw heddade le basio basio waaw heddirade ni kina on fu immo sawum habo ko waawi radio ngaji ɗi ka waɗi ko waawi kamɓe woni darɗe darde hakkunde yimɓe e guɓe kaɓotoɓe torda fe hunde wala bangal radio ngaji sa wari a waɗan ko jiɗɗa jaha
ka noon imadraji ɓeɗo golloɓe radio gawɓe tawde fuf jettoje fuf lam o waɗanali ɓe ɗum metti sanne kamɓe horeɓe radio gonɓe tunɓe
mi kollitiɗo radio ngaji ni ministre o mi mettama sanne gawoɗo wargol makko ngol jotaemi o haala makko fe hunde wala to ko holli teddegal makko bangal yimɓe golloɓe radio gawoɗo yimɓe golonoɓe société civile eɓe fu gawoɗo holliti wiide radio ngaji ɗiɗi waɗi ko waawi darke darde yimɓe ana hani jowtede fu kamɓe hani jowtede kamɓe woni ɓe cabbi ɓama so fiya gawoɗo e aduna o fu ana andi
yalla golloɓe radio ɓe na ɓeydoro faamu fa hande e golle mabɓe o woni ko hooreɓe radio ɓe jeeli pamotoɓe kañi lamkoɓe gattanaɓe hakkillo
le ko sakiti ko wallitindiwi ɗo jaaɗale luumoji ɗi fuu ɗum woni dene mawɗe mudde woɓɓe du nedirɗe dene mollije wallitindiɗi heewi le nokkule ɗe sanne wattu jono hono mum fuu aɗa wawi heɓude toon renere muɗum honno jogiri bawɗe tan wattu jono hoɗo fuɗɗiya ɗo dene nafata ko nayiri bangal ñamduji fa keɓen famtade fande keɗɗe Mamadou Samassiku
hunde wowde heɓede e wattu ceeɗu denena jeeda ɓiɓɓe leɗɗe ƴewoje nder région ngaji leydi Mali ɗum woni ko holliti ɓeɗo rewɓe cottoɓe
dene ɗe segu kono bugu e kulikoro yiwata warde wakkati dene min goni coggu o ana yaafi tiɗalla dene ɗe wakkati no fuɗɗatane kane no timmatane coggu o hakkunde tembere e deɓe sappo yottare temme ɗiɗi
wattu joni o nder leydi Mali denena jogui sanne dardia bangal ɓiɓɓe leɗɗe ɗe e weddunki en kabaru ngura e nde jogui nafakaji kewɗi keɗɗana ko kanko médecin chef docteur Famaga Sissoko haali bangal muɗum
dene ana jogi kulleji fa hewi ko moƴƴani yimɓe ñande dene wakkati wulare ana moƴƴi dene ana jogi vitamine ngaji fa hewi ko wawi haɓude tempere vitamine ngaji balloji terɗe yimɓe haɓude ñawu ngaji dene ana loota tekketi rendu yimɓe
dene na wawi ɗum wayltede latade ko wiyete jus madun confiture ɗum woni ko holliti docteur enɓe ana tiiɗi kay ñamgol dene tawre kuteji wonande ɓinguel adama ɗum woni ko holliti fa hande kamɓe dunke e kabaru ngure saabi ana narra fay kultaɓe ɓuyta sanne ñamduji mum en yo ñama dene
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
Instagram ni yelo ni le réseau ngaji to en puddiran do gawo do kanye tumbutube kolitidu ko yata rewbel uynaaji don kanye anni fabire to ko yata milioji chapat e joy e go o cfa do won fedde ne do dit lady suisse kanye anni yaltirindi do jawdi fa pabiro be do rewbe le gombe le di do réseau ngaji di ko nayri no kanu hutinede golleji projet ngaji do kuli korodo be kolitidu suko jokkolle goto aljimaade gaddi non de kanyul camion ben yabbi non ton ko wakkati mudun de folli tawede o dali ton adna ima daraja no gonde wadde li hin fa fami yalla hodo fu wadi o do kasare den duwo yo to buran moka ngarta do seguddo kanko no dirte do mulay haydara kanko woni lamido fedde sukabe jokkolbe to seguddo wattu jono o juddina ma ton no be kolitiri wide o mulami ko yarta sukabe chapade nayom en joyom kanye tawete le bureau makko wakkande mo juddinte ton de du hedabe yuri le raison ngaji seguddi fu sekrab do katene beta hande do kabaruji meden dimi joti on sande hedade hejjo jamen ka fande kedde hedade honno andir onno do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam Sido Tamani